하지 마. 로고게 로양망하리사 로고게 로양망하리사 망이 망이 보니 단단해 에아이셀리 아판시 곰춘지 로양망하리사 하우 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 나이보사 나이보사 가말라야 아이 벤둘랑아 Yabeka phansi yaseyakhala izinyembezi izinyembezi Nomathemba wangishiya sele ngedwa kunomathemba wangishiya sele ngedwa Mamu wangishira Sikulile Mamu wangishira Simnambi Sikulile Mamu wangishira Simnambi Sikulile Mamu wangishira Sikulile Mamu wangishira Sikulile Mamu wangishira Kasapale nencwadi encaneni
Buya nomathemba
Semnambithi unomathemba
Buya nomathemba
Kasapale nencwadi encaneni
Buya nomathemba
Semnambithi unomathemba Kasapale nencwadi encaneni
Buya nomathemba
Namu semnambithi
Buya nomathemba
Namu nomathemba Kodwa
yini
Saxabana
Buya nomathemba
Namu semnambithi
Buya nomathemba
Eku nomathemba
Buya nomathemba
Kasapale nencwadi
Let's take a dance break.